wakati wa vitendo. Tumesikia sana. Implementation. Tough skills. Shortwave.
Yes, kuhiha.
Ni wakati wa vitendo. Kusema kuzunguka zetu shayaona. And now you better walk your talk. Talk your walk. Wa Kenya tunangoja. Ni wakati wa vitendo. Kusema kuzunguka zetu shayaona. And now you better walk your talk. Talk your walk. Wa Kenya tunangoja.
Tangu zama za kale tukisikiza pepe kale. Miulali ya kisogo silali ya gimasikio. Ndo mana bado nasikia mtaani vilio. Hakuna na yejali, hakuna kimbilio. That's why I'm true to my roots. So deeper katika hii scenario. Nishavuta aerial kwa ncha ya upanga. Amani tulipata, twaishi kwa matata. Utata mashuja wali fight ku free neighbor. Sababu ya landa freedom na labor. Hii struggle wali handle. Wakatafuta map, wakatutoa kwa hii jungle. Truku, strength ya muscles. Sisi ya tukutoka ndani ya captivity. Daily, tuatafuta liberty. Kudecrease calamity. Policy kuchoro bila kuwa implemented. Bado, tuko, ndani ya ukoloni.
Ni wakati wa vitendo. Ukasetu shaya onda. And now you better walk your talk. Talk your walk. Wa Kenya tunangoja.
Wangapi wameangushwa kesi katupwa away. Nataka walk a mile but siwezi take a step. Mchezo tunacheza mbona aina ref. Ndio maana wanatuonea, wanatudanganya. Wanacheza ngware matatu wapande sare. Napenda mwili wangu so misipiti pale. Pale kuna wale, wale serikali. Insecurity ndio mada ndani kwa society. Let's kill impunity. We mada kwa society na feel so sad. Nilielect beneficiary na innocent bodies na pile kwenye mochari. Click click power not the soul shut down. I try to figure out every day what's wrong with this life that I'm living. Or am I sleeping? Hoping I'll find myself somewhere I was dreaming.
Ni wakati wa vitendo.
Wakati
kuzunguka zetu shayaona. And now you better walk your talk. Talk your walk. Wa Kenya tunangoja.
Lendo, mwenye vitendo, minendo swafi. Mtu wa haki, aonyesha ependo. Kwa marafiki, na maadui zake. Mtu ambaye anaweza, gawanya mkate. Sio kwa temia mate, wenzake. Mtu real, anabonga sense, si nonsense. Anatiso sati na ma positive vibes, positive teachings. Anavote wisely, bila violence.
Nina swali kamdoe, can I fight for my right on tenda puwa mpoe. My vision is to have a harm-free nation. Two suspects shot down, a toy pistol was recovered. Nyabari utasikia, zingine chini ya cover. Sina beef na gava, nina beef na si vijana. Mbona tunasikia na kisha tunanyamaza. Mbona tunatazamia wenzetu wakituaga na mada.
Wakati wa vitendo, kuzunguka zetu shayaona.
Tumesikia sana kutoka kwenyu.